studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde ki kede talatare nogay e jeegon lewru fevri hitande 2019 sappo jeddi yamda jabbori masilimaaji cappande nay e joyi Ousmane Niane buddo kabaruji do fili dambal e Hadjaratu Tarawara to buggi jande to dabareji kisi pamama bangal jallan sawra ngoji kewbe kewdi ngadirte mere mere li majji ana wailtingu di yam hejo ndimu sawrde rewbe hameli en sukabe kibina dubi joyi kanye mobbe nay jappinimbe dubi cappande jeddi o kabaru haraju leedi meden di hokki don kenyen mangal pad e malikany esembe barkan bonani ko heewi jaddin koobe be jaltini hisa ko buri nogayon e ben le ima darabe ngadi le wuddu leedi ndi coordination des mouvements de la zawad dum wonno sema ana wondi etabade dabreji bammi le nanno di bammi ko holliti wiide faad darano de nagu ngendi kidandi fay etawede balé de ciuroje don médiation international quality wiide dum hana dum yango kaldal ngada ngal fa jam hebe ngal yidi woni sembe kabaruji kikeda ko bismillah mo hedade sijo tamani wayli tingol iyam hejondi mo sawrgol rewbe hamili e sukabe kibina e dubi joy kanye e nayebe jabbinimbe dubi chapande jeddi fu neno chagal han mere mere chawrete le ciudi doktor mali fu o kabaru nen o kabaru haraju leedi meden di hokki dun kenyen o holliti dum le kawrutal pawingal mo ingul tongande yewtogol kabaru cellal leende tongande tobbe tati darante li mudon hono nen laamu gol lobbol wadirta yagol yeso daranagol cellal fabirgol jawdi bangal cellal Umar Waygalo
yido dati pamama yo wajubi non kanko ministre kumindo kabaru cellal leedi malindi o hollitiri wiide nyaloma hande o wiccudo dogotoroje kewa le nokko kanye laamu bondo fayottiyo maye maye sukabe no wordi bamde hitane 1995 yottade 2012 o wile sukabe ujnere fu tema dro godalta adna ila kibinay dubi joyi faabe baylitono o do golle wori o wi wajib tan sina ballal no golleji mabbe di gorri no do waylite le majjun sukabe kibinay dubi joyi ngara chawrire mere mere roobe le chowibe du chawrire mere mere kanye mobe be du muden jabbi dubi chapande jiddi fayotto yimbe le chawbe nyawboje kanye nyawuji goddi kasen le dido dati be jewtoto yello hono dogotoroje lobbe kan hebirede le leedi ndi jawlele du ngatte le golleji mudun hitani kende ko yata milliarduji jeegom sefa anni watte leedi do golleji do e 2022 ko yata milliarduji chapande jeegom e jeenay wattete hen kanko ministre kumindo kabar cellal o wile temedere fu jeegom le wakande laamu o nayirto bangal cellal faadu heba dun tabe dati no gonde yeltinede il alternate jabbinonde botu balde nay fuddi yimbe le kadime ande kolla jamarne dati kandi nangete
sinidi adeji fu neno jottege dun buranami mun hunde fu buranami dun welde dun wonno ko gollobe suudu doktor neno suudu doktor hopital Gabriel Touré bama ko kolliti wiide e wi kajaado hala mabbe kanko kaake gullirde kan hokkede suudu doktor neno suudu doktor leedi ndi tafon farde sawrugol wadirede mere mere sawrugol ko watta le suudu doktor pamari leeleede godde neno hono mudon kolliti wiide wadataake le suudu doktor mawdi leeleedi meden ndi dun wonno ko Jimmy Kanté kolliti wiide kanko nisitindo e mudun kede ko wi Hammadou Hamma Maiga du facita Muhammad Samassiou.
Ces annonces me font énormément mal.
Ni metta sanne fewdo dido kabaruji di sabi suni seriaji na wudi gila dubi kewdi ka abadan di gollaka guddi dum bede hen na torra fay goto dulla wudi seriaji leedi madi di na pewi edi mu inafa gasi ka huntande di hore woni titallo o le seriaji di hultama wudi kala wattu mu nyawdo wari der fudi dogotoro huntande be hore hakke mabbe edi dum winda fa labbi edi reji di gila dubi kewdi ka hono fu huntande dum hore suni andi wudi le cud dogotoro amen di fay machine goto wadu wadde ko wete echographie abdominal ma dun echographie pelvienne wala so ngari ga Gabriel Touré ga wakar jun o fay machine goto echographie on jeta dun yo kasara mawdo hono fu fultata wiide yo nyobbe chawre mere tawene fay chafaje ngala e cud dogotoro di andon wiide hunde womde funtinere hore li cud dogotoro ciwdi leda godde wa fi hinnede e cud dogotoro mudi mali di
sakirabe ando so ndi be daral famodo ma jeudi kabaru fuddo hello jamme facebook e twitter fando kondo ko ne hakilaji modo do bay nodo do di numeroji de chapande jide jo chapande jite ne sappe go chapande jide jo chapande jite ne sappo didi horeju hirdube laamu sumele sise horeju leedi meden di anakaani yidudo kikida ko o neno leeno tokkulu bato o kabaru ceble darame gonde e parti goto parena hokkidun neno beta ko sumele sise joddekeno e cardinal Jean Zerbo ko yata jaddinkobe nogayo woni itabe hisa le imadara mo barkan e larme mali ngadi neno o imadara wadi ley neno le chakite yontere jabbene de le wuddu leydi meden di le o wattu goto larme mali an wondi e wadde larfa goji le balere di don le region kuli oro kuli koro o umar way gal
wadi li lamu jallube o do nokku fa hande gubi jaddinkobe an gondi e witande nokkule godde an ton jaabe le gubal bingal pabo tongal kabaru alislamaku ko yata jaddinkobe nogayom kanyu en torra le odo nokku kaborde du nangama ton kanye e kaki mabbe fa yotti yot ireji ko be nawtirto de do bombo jan gondi faddede wakande be gondi wadde golleji mabbe le baleri leydi ndi ala jabbino do wara warto got nanni nokku no dirtedo kam Boubacar Sada sido kuli korodo jaddinkobe didon kanye en keddile mobel gel be kebbini yite taton barmi le hen le barmube militaire malien kobe didon goni hen tagal ko odo bonanda wadi ko kanko ministre kuminido kabaru ndena golle leydi ndi o yotti le lamu banamba bete handen general Salif Traoré o wi jango be ngara nabude mangal paden le badale banamba de furu fa ben pewte e gube jadin kobe de
dabareji kabaru fande nagu hebe le kidal di coordination de mouvement de laza wada dum wonno sema bamidi ana gondi etabede le gennindi e dum wondi e wadde fay etawede médiation internationale do no ge e curoje de ko litti wiide dum yango non fewde e kaldal ngadangal fa jam hebe gal ke jado hala sema o wonen kany wona dum woni hakkile mudu e wi ilad ak mohammed be bamidi dabareji fa himbe kidal kebande nagu kede ko wi mi e mariam Boubacar Diallo neno landudir e makko kanko ilad ak mohammed do kanko no kedjado hala sima do fakita mohammed sama siku
ko wi yonna min kali hala mudu idu heddi fa hande fa chakte lewru andon dabareji di bamidi o bangal himeji di jamarnde holliti an hani himbe len gulliti bebe andine bangal mudu wala dun wajibi dabareji bamadi nena goto fuf ni mila wide dun kala dabareji bamadi yo bangal mujuki jamarnde hakunde di bamidi fay wotre wala hen jeddowo mujuki bi adam
sukabe mali mudinobe filingaji anan konti e hollitinde metalla mube le yambere fespa konde kambe realisateur e gambe hawrude e gal kawruta nogay e jeegobal be koliti wiide be kebi tidallaji e be ninside dum ko ministere humininde finatawande wala fuko fabori be dow golleji mabbe di dow nanno dawul mabbe iwde bamako yaade wagadugo yabborade Casablanca Maroc nenno be sukabe mali realisateur en koliti wiide kanan ko be leydi mali din no wala fuko kinni e golleji mabbe di don paba kibe maliki konate yo realisateur film mako won enen e burdir gol documentaire lobbo kede ko wi kadjada amen yadato wagadugo du Issa Fakabassi so goddo fakita Muhammadu Samaseku.
Depuis qu'on est arrivé ici, on a reçu d'abord
tafun moni be landinal kabar o neldi min bataki e kuliti wiide be daranto almusadaji dawul amen nokku do min natta e kanya fal nyamdu amen min e ko amen darano ko heddi ko bu ngari nyande albarende be kinniki transport bamako waga e kanya dun nokku do min gona ka min e ito wasina be jati ngoni darni be nyamdu amen fayotade alankeñ joni wor ko kokki min tikke restaurant bangi goddo dun andon mi haldam on joni o jogi nokku moni do ingol film am denno de do gulirde won darninde kala almusadaji bangal wete impression ka kidibe ngala hono de do gulirde de ngondi torramo kambe ko mabbe darani ido almusadaji di fay butel ndiam lamu leedi malindi kay sornaymi kanko ministre o wari nyande aljumaare de fa jewede no ngurdi wadaay ka min taki wiide mo wondi hultinde nukuji di fufu wiide lamu leedi malindi darani kala almusadaji amen
tout pour nous mettre dans les bonnes conditions quelles conditions
Ministre Malik Oumini do finatawa o men tewti e mudun ka wala fuko jabi wide di hayfo goji ngadaadi dow mabbe nan dow ngol landol gotol gollidi be makko jogabe kolliti wide wana no wode himbe goni pamabe sanne nan batti be ministre o e wi mu ben fu waran e jottade ko warata nan ko wadi ngal kawrutal no gay e jeegobal festival panafricain di cinema e di la television gondu kala wade de nan to ngal dore waga dugunde kan ga jukkini de fa joy leru morso warorndu ko wadi mudu fu nelad amen yaade ton Martina en kumbe do kanko Issa Fakabassi sugo bamako ciottobe essenceji le butalaji nyande fu buri hewde le ngallure mawde ne kallure bamako de le dubi cakitidi di faccidi essenceji mo asan e wi yogabe jombe muto ngaji yogabe ne kanyaka fu di essenceji buni horsininde ne fu etawede lamun kobe komin ngaji kolliti wiide ne ciottobe essenceji be goldirta do sariya fa be durden famu keden Ousmane Diko e Umar Way Gallo
soto be essenceji de butelaji politi yo wayde golle sabani dum ben wadde o golle e salade yaltude e le wayde gollude le seria e wi mabbe non laamu o ana hani hebande be jogala sana yidi be joppa be gollata kebe mabbe kedda nako be cefi
cera la autorisation
yamidore ka fumi ngala min ciotta essence o le dido dati ka golle furdu min ngala min jodirto ni tan fami lato yimbele nattube na yimbele meri be kanyen torata min wakkati fur so min jodiki minene min bawa jodirade ni
fay
e wayde sere wonde sottobe essenceji di ana kewi jombe moto ji hewbe du batte sababuji kewdi do kam en ciorata keddana ko be cefi
munu verosi
ko buri ya fude dina le station ngaji di sabi de sa warde chapande ma jegom do ta heba essenceji sa yi le station ngaji dina sa yadi chapande jegom e faddu dema kaaje jati nyalo ma hande wala fu dullu do wirno tidalaji di gorri mi anda fu ko mi ngatta
la mi bu ko mi do kolliti ana taykiti oda kabaru mo wela e wi mu enan kana bawde kewa yalla odo kabaru ana hebene jogala keddana ko be cefi
do yimbe le ciottobe dido asansiji yamirore fu be ngala e pamini mino golli jamen din gordi sanne sebi de ko buri hodi fu bete min jata silima chapante tan so min jabbi kidon be gardan e butlaji mabbe wobbe garde butlaji idna tati
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
En jan le region ngaji meden ni ndaren kabaru ju gondi ton en putara laamu mudde no batu fedde darani da hebude suudu doktoro koro fuddi kenyan en ko hawrentin be faabe kulita golleji di kebi wadde le hitande 2018-2019 kanya ko be kan gollude le hitande 2020 ko buri himbe no ko buri himbe teme doron kawri engal kawrital hono non hore be cuudi doktoro cercle o ardi be dinaji kanya kanan ko be gendindi bot o timi handen fedde coalition citoyenne société civile en nokumeni de fa jam e deurintinal wada baddi e himbe mopti altinere kenyen nana fanda batu o do holdi haltidinde do kaldan gadangal fa jam hebe gal nana lengal kawrital jamare de holititi dallaji godudi bangal de nagu e kebal li region mopti o horeje fedde de ahmed ag amani holiti wide wadan ko wayfu do dartude fa no tidallaji de kebenerte jogala ko yaata nenno haabu be rewbe nogayo nenno ana gondi e janginede kabaru cellal be ngu illa asawere jabbenede to kajolloto jandende ana fawi hono neddo renirto bamude redu sini hasindina bamude nenno torraaji gondi do nenno torraaji gondi do somude nenno somude bi to debbo illa ana famdi yagol yaso cellal sawru sa nenno debbo kanye bingel mudum hono di kabaru nandore mudum won ko be gondi e janginede to ONG asdap darani nenno gal kawrital do gollidan si sudu do toroka jolondum ton ngaji didi maro kake lekkol kanye ko buri ujinaaji temedere e chapade jeegon sefa woni ko walde rewbe wombe rewbe worbe en keddaaki ndokka tokkati to fedde noddiritende collectif fraternité grini francis wadi gol hokugol do golidan kejaada mabbe do mali do kejaada mabbe do mali do don kanko e fedde réseau fraternité de yambere mudum wadi les maisons des anciens combattants tokkati to sekirab do kadudi kabaru ka kedde hedan wowirni yewtere rewbe rewtirande an wodi wassalam